Yeah. Bad City, what it do, yeah? Kutoka Mbeya City now we running da So shwani tuuliza tamita Bili tatu azinifa, yeah, mi moja inanifa Mjuzo mambo bizu uliza kawa takata Came a long way na mengi tume go through Enzi no pay day na bado a bitch tupo tu We not here to play kila siku ni siku ku Struggle day by day mana lengo ni kuwa juu Got my niggas on my back, haters run a hate Stabbing me in the back but like it's my fate Have no time to look back, no time to waste Sasa ni muda wa kuattack na Mungu ana bless Yeah
Maswaga fani ya kipop star Wanauliza kwani wapi walikosa Yeah, mana vile na wanyosha Wanatubuka, wanasubiri posa Yeah, yeah.
Titi futati na wanipati mashau Saki vipi makiki na hawafiki wa kodoro Akuziba riziki wanafiki kutwa choyo Na nichuki na hisi suku madamu tumoyo Mchezo flani ni simple na nana ucheza ki legendary Nikose kwa mainstream, kwa media na pasha bari Izo ni movie stars, umencheki kwa jua kali Kila character busy vo unikosi kwa category Samini kwenye ukanda na mini kuwakilisha Taja mikoa yota mini mbea tunatisha na wamekuisha
From Mbeya City Town Now we run Dar es Salaam
That's right
Uliza Tamita Mjuso mambo ni for real Nobody can stop me
Bad City, what it do, my people? I told ya, we on this rap shit. We on this rap game, my people. Got my B-boy all the way from Dome City. 1-6, y'all. Alive, you my G. And I appreciate it. Got you, B. Sign. Jobello, my nigga. Love you, bro.